feeler, I shake jelly mali. Wanti felisho, I shake in fisho. Paningi, 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 oh paningi. Amehlo akho, wavala uthini. Wang mama wathini, nathi ngizobuka inhliziyo. Uzosala uthini. Amehlo akho, wang mama wathini. Uzosala uthini. Amehlo akho, amehlo akho. Wang mama wathini, nathi ngizobuka inhliziyo. Kusaba lelelele, chilelelele, bangifisa ngilelelele.
Cheesecake.
I'm so hot.